yamde joni wittori min taji sappo e joi kibaruji moɗo e fulfulde komin Omar Hamad janganto do dande studio Kalangu nani koye kibaruji. Nani mbiyen Lana Piro Njaro hijjoytoɓe cakiti ka hanki jema o heɓi yottade to enda Madina ka Lana duniɓe keme tato e capanɗe tato e go'o kam yaari to endan ko watta nden ne mbiyen hijjoytoɓe yaaɓe nder lanaji campaniji mbo wiyarde ɗo ujunaji jeetato e hemre e capanɗe joyo e go'o kamɓe woni ko yeehi yeru no kawjiɗo ɗo filla habaruji fedde ko howiri noonni gam ɓoytide ɗum woni sukaɓe ummatore natol nder pelle ɓiɗɗa bonɗa ko ɗum woni mana ɗum woni jande ekkintinagol gonagol no waɗa yaade ko wattato sukaɓe ummatore capanɗe nayo ƴuwoyɓe nder région ji jeetati ɗi leydi Niger ɗo gallu ñamay noonni nder lawol dulwididde ɗum woni e yoro e tenera to endan tanuto mbiyen caka duuɓi jeɗɗi hectare uji ujunaji joyi e keme joyi e nogay e go'o bonniɗi kan en moƴƴina fondita leɗɗe awa nder mum on nana ko ɗum woni horeejo sarusi kawjiɗo filla jaayi e laddeji tanuto wi nder yewtere meɗen pindino kori jam hirtiyamon yerno kalirannomi o e nder ko e kibaruji meɗen Lana Piro sappo e joyoɓa cakkitika kan hankkini waddi hijjoytoɓe e mbiyen to enda Madina jippini ɓeydo ni gattana hijjoytoɓe keme tato e capanɗe tato e go'o jonne ɗum woni ko ƴuwoyɓe to enda ñamey yottoyɓe to enda Madina noni ɗum doni mbiyen mbiyeteɗo Nasiru Saydou kawjiɗo filla habaruji nder fedde hawjide filla hijjore umra famine Moussa Harouna illuto enda Madina.
Nous avons accueilli les derniers pèlerins.
Min tabake hijjotobe keme tato e woronje e go'o horibe ben kan fu he dillabe accaben lana ka waddibe ka woni lana cakitika kan gollobe ko ho e ardidum fu no tawda he mabbe den ne miden bi'a ko wala dillado accato hande be tawa der ziyara den gadam be pa makka handen nade boyi jangu miden miccintina himbe ko yaha wartaji sappo e joyi min gadi ko min gaddi hijjotobe ujunaji jeetato e hemre e woygu e go'o hijju hikka mu
un pèlerin en charter
nani mbiyennoɓe sukaɓe ummatore capanɗe ɗum woni nayo e joyo ƴuwoyɓe nder région ji jeetati ɗi leydi meɗen Niger tawaɓe e jande ekkintinol nder durwidol gollal hirñene ɓiɗɗa bonɗako fedde sawara ummatore sukaɓe ummatore Niger sigiliɗum mana muɗum du woni ummatore mboɗɗo golle hirñere e natol nder pelle ɓiɗɗa bonɗako mbiyen ni Sidi Mohamed goto tawaɗo nder fedde sawara nde nani ko wi Tarnan Foudey Ahmed.
Comme vous le savez, l'extrémisme.
Handen golle hirñere ɓiɗɗam bonɗako no hi'e nder leydi meɗen gam ɓiɗɗe leydi gom no gondi he waɗoɓe iri golle ɗe ɗiɗum wara du he woɓɓe misali sukaɓe ummatore région Agadez Jifa e Tilbéri no keeɓe sanne nder iri waɗoɓe golle ɗe saɗormaji golle hirñere ɓiɗɗam bonɗako du fuu kamɓe e rewɓe ɓuuri hewtade hande sembe natol mabɓe nder golle hirñere ɓiɗɗam bonɗako ɓutiri Allah e pirtol ko e golmi gonmiɗen gaɗa ko watta hakkilloji mabɓe tottitake golle bonɗe ɗe ɗum ɗu saabi komiɗen gaɗa ekkintinore de ɓe fuu ɓe keɓidaki kay amma min comata
mbiyen ni luumo karma tawa kena kiloji nogayi e gallure ñame jawɗi no tawa nder maggo sanne amma yeru no conno jawɗi goto pottaɗo hemum nder luumo ngon wiri o wi jawɗi ngala no soode hano ko rawani ɗum kettine Ousseyni Souley ko wi Balkissa Tayuru elluto enda luumo karma
baali ni mi sodata miɗo sonnito handen ujune sappo ɗiɗi sappo e tati fuu no kokka neɗɗo layyari mawɗi ɗin gadan ujune woronje yaade ujune laso e ɗiɗi caka caka on woni ujune laso laso e ɗiɗi nder luuɓe ɗe handen koyirnan wala seni mbiyen Allah waddana en koyirnan be'i kan en du no woodi ɗi ujune jeetati yaade ujune sappo nde ƴeewama ni hikka sey wi'e rawani ɓuri koyirnan hikka ceede goni gala dabaji ɗin du no goodi baa golloɓe gomnati ɓe min miili no goodi jobdi ɓen de gari kaykata kona pamari ɗin cooda minen he ko e amin coodoɓe mawɗi ɗin gari fa connito keɓa goɗɗum min nemsiti
en biya ni cede engrais buitama heba dum woni remobe Niger keba nautoro emon dum woni kombiten do hemre chapande nay woni ko buita yerno horejo sudu kayma biteda Haruna Muhammadu wiri Musa Hassan jewtidi do makko hande subaka
il faut donc faire une rule
no hani himbe yewtino golle de gomnati leydi Niger halfini kayma de ngadam e beede der sigila nannol birgiri jamani di dundu wona no tewte birgi jamani di hande de ƴewamani denno hano hitane duubi ujunere e sappo e joyi warde hitane duubi ujunere e sappo e jeegom tonu birgi di ujune hemre non yaade ujune hemre e laso e ko deki di sonneten hande ton on wartirama ujunaji laso tati e ko deki ballaka gomnati waddata kandu waddi ko cede den kela botoru dun remobe ben chonnire ujune didi e keme jeegom amma no wodi sigila gom modum woni dun dartinu sigila modermum be gala bawde ben chonnirante ko yirna
ceux qui sont les plus démunis
ndongo hekkango foddere no wodere der departementji sappo di region zender do gure hemre chapande jena e jeddi den fu awi ilu chapande tati lewru jie yeruno ministre tawado hadde ministre kawjido filla demal e durngolo wiri Mohamed Boucha wakati no yilar mudun der region on nani ko wi Mustafa Mamman Sani Elusander
en matière hydronique pastoral
de yewama ni har ko darata pete e beli region on diam en no godi hikkasanne gam gulbiol gul wenu tarka e pete mawde jodden fu no donno kewa denne ko yarna sada der gure den du fa handen fora zuji ko watta fora zuji keme did e la soji na e jeddi kesi gada gam bultude torra himbe har ko darata diyam ko yara bulli jetati kesi gomdu gadama denne ko watta bale ujunaji la soy tati e jeddi e keme tati e la soy tati e sap e joy e dabaji mu en futa wade der region on ke pata ko jeri
1375 ménages desservis
nanni bi e bawde fungatama ko tatabe dum woni ndiyam jartedan hebama der region maradi dum du woni ko ministre kawji don denagu leydi hali wakati no jilaake mudun der region o bawde gattade den do kam woni basol bulli forage uji e gadol mun yeruno kala mutari familier Mohamed Maman tawado maradi
au 30 juillet 2019 sur les
woranja ego lewru juillet hitane duubi ujunere e sappo e jenay do gure ujunaji tati e keme tati e lasoy tati e sappo e jetati gure ujunaji tati e keme didi e lasoy tati e sappo e joy toba awi denidu dun dari no dungu gu wonno yehira seni bi enko idun donno yarano hidira amma ni babatti ko wode gilji e ko bonna gese bangi der chakantaraje den kulle deedu fu ko bonna gese dum handen jalaama gese dem boodi gawri din fusi togon di fi gombe togon du no wodi to gawri min wadi butali hudo ko daba nyama no hebo nukku fu pete den du no godi diyan ko hejeta yarna dabaji din cellal dabaji din du no wodi nyawuji riwru nyawuji puufe e ko nandi titta fu tawaka he majji dabaji didu handen der luube de darama gadi cede
quant au terme de l'échange il est en faveur de l'éleveur
don wani biyetedo Mohamed Boucha wakati no yilar mudun to enda zender e darode non dungugo fuddiri to enda der region mo zender bienni rotab fede jinganore bibbe leedi no tawa e yilaru der regionji leedi din fugam firtude ko e nibbe do labi kesi cingadi hakkeji ko kampaniji basoji jawdi leedi kani ko kanibbe tawabe derno kuje de Boubacar Ilyas ni holli mana yilaru ndu der region Agadez nani ko o wi Anice Karim nyande aljumarne ko yottide makko
nous allons nous atteler
min gadi keddi bawda min fu no watta ko lawo ngol tokki min jabata ka sendam be ngartito e gollal gal enda min gattan do hakkille sanne
awi hakkilanne na on kali illi fuddi golle de labi di tokka kannino na yalla on gaddo alla e hawrine dental leede afrique
non la mendicité
fille garbu ngongol do kujje didi won ko do hoydon ya arande kai min ngatta no polisi be hada wabe garbingo gol enda debel du kondan min milino min koje garbinobe wabe min jaara dum indunga nokkuto himbe kitto golle wawtu mun tawam indunga ton no heewi himbe sanne wambe na janga ton e nokkurto wumbe itana kolo jonka yaade yeseda kalay min jaara be nokkuje den enna kambe garbinobe
les acheminer au niveau de ces centres là
Don woni ko fiyoɓe bara latiɓe riwanoɓe illunder lewru men to enda gabbatte Allah batte fedde dental leyɗe Afrika fijomu waɗango ɗo enda nder leydi meɗen Niger latiɓe acciti ko hande puɗɗi warde amma laabi koƴama ko attataɓe ɗum woni ɓe acciteɗum. Nonni mbiyam fawari joni rotab fedde jinganore ɓiɓɓe leydi no tawa e yilaru nder régioji leydi Niger fugam firtude ko e nimɓe dow laabi kesi cingaɗi hakke ko kampaniji leydi basoji jawdi leydi kani kokka nimɓe tawaɓe nder nokkuje ɓe. Boubacar Ilias holli mana yilaru ndu nder Agadez ñande aljumare ko Anise Karim yewtide makko.
L'avantage de cette initiative.
Na fakka sigila o woni wallirde himbe anda jawdi di wona no itte der cakantaraje mabbe foti du wona no hebe do jawdi di be anda du de ni wombe no basa jawdi di no donno do tano labi di adi tukire din himbe cakantaraje den anda dimma cukabe ummatore mu'en tawdabe e basobe jawdi di der golle den. Na fakka gom du fa handen woni himbe ben no bawi gari taiki dara ko basobe be gonno keɓa e ko gonno gaɗa ladde e jaaya mumen ngam no woodi sappo e joyi gom dow hemre fuu keɓaɗo mo communiji ɗi kana kokki. Yimɓe ɓen ndu anda nde ceede ɗe keɓake to ɗe gona e ɗe gatte ndenne kulle ɗe fuu saabi ko miɗen tawa nder yilaru ndu gam firtude ko e himɓe findinaɓe dow laabi
ɗi.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum.
En gartani e yewtere men pindilon mbi'en nangude duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e go'o warde duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati hectare uji ujunaji joyi e keme joyi e laso e go'o kamɓe woni ko boni fondita leɗɗe awa nder mum do hectare uji ujunaji jeɗɗi e keme joyi e laso e ɗiɗi tawaɗi nder département ta nottuɗum mana majjuddu ko an woni durwi didde e ɗum woni mbi'en yoro e tenera on yeru no mbiyeteɗo lettina kononel Lawali Tumbe wiri Moctar Hamadou. Damergu no hani nangane wilita ɗum woni ko général Seyni Kounthié haali illunder hitande ujunere e teme jeenayi e capanɗe jeɗɗi e joyi ton tanuti yeeso ɓiɓɓe wuro ɓen du no lettina kononel Lawali Tumbe ardiɗo Sarousse Kawjiɗo domol jaaye e laddeji mo département on wiri.
Le général Feyi Kounthié.
Général Seyni Kounthié Allah hinnomo yaafomu wakkati o warno ɗo tanut hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e laso tati e sappo e joyi. Dalila yoro mango waɗunongo hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e laso tati e sappo e ɗiɗi yaade hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e laso tati e sappo e tati. Kounthié hi'i nder yilaru ndu waɗi ɗum ko leydi tanut e ladde mum fuu waati nanga illa bacimbirji tokka tsamiya wara tanut fuu wela ɓerne. Ndennon o wi'i ko leydi damergu e ladde mum no kaani nangane bilita. Ɗum ndu waɗdi ko gomnati makko wakkati mum singi laabi durwi didde e tenere gonɗo no wara ladde e jaaye damergu. Gaɗa mayde Kounthié gomnatiji natuɗe ɗin fuu tittinkinake jaari durwogo yeeso ɓeydari ndu heɓake sanne. Misali nanga illa hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e go'o warde hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗo nder leydi tanut ko watta hectare uji ujunaji joyi e keme joyi e laso e go'o golla moƴƴina fa wooɗi. Fa hannden kaden hectare uji ujunaji jeɗɗi e keme joyi e laso ɗiɗi e ɗiɗi kan en du awa. Leɗɗe ko watta leɗɗe ujunaji keme tati e laso tati e sappo e joyi awa nder cakantaraje ɗe nder wakkati mo mbi'umi on o. Ladde hectare uji ujunaji joyi e keme joyi e laso e go'o kan en du moƴƴina fa hannde. Kuɗole e ko daaba ñaama awa nder mum. Sigila gom kandu singa ko watta himɓe naforo ladde den e kulle awaɗe gonɗe no dima nder mayri fuu. Hikka du min gaɗi sigila ɗo nder communeji amin fuu ko rena ladde hectare uji ujunaji sappo.
Joni o ko tanut no tawa hunduko tenere durwo gon ko watta du kay noon.
Il est facile mais
faddade tenere o ni no waɗo amma iɗum hiɗi tittinkinako iɗum adadu wakkati no waɗo gam sigilaji ɗimin cingi ɗin tefatana ko watta ladde e jaayeɗen denake. Misali nder communeji tawaɗi hunduko tenere on nder communeji ɗi fuu min gatti sigilaji himɓe du no dari dow koɗe mumen wakkati fuu ko watta durwo wonago no waɗe go waɗa barke pelle balliroɓe ɗendu no he bawɗe mumen fuu.
Avec ce partenaire.
Ɗewon to kibaruji meɗen fulfulde tili joni jo en joppide Hawa Ousmane wadda ko ɗemgal hawsankore.